sekushunga intuthu emhlophe esentabeni kulelo ngwegwane edali wami kuyabanda sekushunga intuthu emhlophe esentabeni kulelo ngwegwane edali wami kuyabanda kushunga intuthu emhlophe ngasemalwandle Ngicela uhlale nami, ngicela usondele eduze nami. Oh, kuyabanda, ngicela usondele. Ngicela usondele malapho. Oh, kuyabanda,
ngicela usondele.
Ngicela usondele malapho. Sondele malapho Oh kuyaba kuyabanda
ngicela usondele
Uhlala na eduze nami Oh kuyaba kuyabanda
ngicela usondele
Wena uzohlala na eduze nami Kulelo ngwegwane edali wami kuyabanda Sekushunga intuthu emhlophe ngasemalwandle Kulelo ngwegwane edali wami kuyabanda
bantu bakababa kwasa sakhuluma awuyasho lento wemantongoma wangifunani mdalo wami awusuka
kwasa sakhuluma awulaphumi langa madoda
Kulelo ngwegwane edali wami kuyabanda